ngokuka Luka 20. Kwathi ngolunye lwezinsuku lezo esafundisa abantu ethempelini, eshumayela ivangeli, abaphristi abakhulu nababhali bekanye namalunga bamvukela. Bakhuluma bathi kuye, sitshele ukuthi lokhu ukwenza ngagunya lini, nokuba ngubani okunikeleli igunya na. Waphendula wathi kubo, nami ngizakunibuza izwi, nize ningitshele. Ukubhaphathisa kukaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na? Bazindlisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini, uzakuthi anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, abantu bonke bazakusikhanda ngamatshe ngokuba bakholiwe ukuthi uJohane ungumprofethi. Base bephendula ukuthi abazi lapho evela khona. UJesu wayesethi kubo, nami ke anginitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Wayeseqala ukulandisa lo mfanekiso ethi kubantu, umuntu watshala isivini wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe isikhathi eside. Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inceku kubalimi ukuba bamnike ezithelweni zesivini, kepha abalimi bayishaya bayimukisaze. Waphinde wathuma enye inceku, naleko bayishaya bayidumaza bayimukisaze. Wayesephinda ethuma nesithathu, nalena bayilimaza bayiphonsa ngaphandle. Khona wathi umnini sivini, ngizakwenza njani na? Ngizakuthuma indodana yami ethandekayo, mhlawumbe lena baza kuyazisa. Kepha abalimi beyibona bakhulumisana bathi, lo uyindlalifa, masiyibulale ukuba ifa libe ngelethu. Bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala. Ngakho ke umnini sivini uzakwenza njani kubo na? Uzakuza ababhubhisi labo balimi isivini asinike abanye, bekuzwa bathi, cha, makungabi njalo. Kepha wababheka wathi, yini pho lokho okulotshiweyo ukuthi itshe abalinqabayo bakhe lona laba yinhloko yegumbi? Nilona lowayo phezu kwalelotshwe uyakuphohlozwa, kepha lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumxolisa. Ababhali nabaphristi bafuna ukumbamba khona lapho, kepha besaba abantu ngoba bazi ukuthi ukhulumile lo mfanekiso ngabo. Bamqaphela bathuma izinhloli ezizishaya abalungileyo ukuba bamhile ngezwi lakhe, baze bamkhaphele emandleni nasegunyeni lombusi wezwe. Bambuza-ke bathi, mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma ufundisa ngokuqondileyo, awukhethi buso bamuntu, kepha ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuqinisileyo. Sivunyelwe ukuthela kuKhesari noma qha? Kepha eqonda ubuqili babo wathi kubo, ngibonisene udenariyu, unomfanekiso nombhalo kabani? Bathi, okaKhesari. Wayesethi kubo, ngakho-ke nikani uKhesari okaKhesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Abaze baba namandla okumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu, bamangala ngokuphendulwa kwakhe bathula. Kwase kufika kuye abathile babaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu enomfazi kepha engenamntwana, umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona izelamane ezisikhombisa, owokuqala wathatha umfazi wafa engenamntwana, nowesibili, nowesithathu wamthatha, kanjalo-ke abayisikhombisa bafa bengayishiyanga bantwana. Ukugcina wafa nomfazi. Ngakho-ke ekuvukeni, owesifazane uyakuba ngumfazi wamuphi kubo lokhu abayisikhombisa ababe naye engumkabo na? UJesu wathi kubo, abantwana balenkathi baganwa bayendiswa, kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa kabendiswa, ngokuba bangebuye bafe banjengezingelosi, bangabantwana bakaNkulunkulu, bengabantwana bokuvuka. Kepha ukuthi bavuswa abafileyo noMose wakubonakalisa esihlahleni lapho eyibiza inkosi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka nonkulunkulu kaJakobe. Unkulunkulu kasiyo abafile kodwa owabaphilayo ngokuba bonke baphila kuye. Abathile bababhali baphendula bathi mfundisi ukhulume kahle. Ngokuba babengasenasibindi sokumbuza lutho. Nwayesethi kubo basho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? Lokhu uDavide uqobo uthi encwadini yamahubo, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngawe sokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Ngakho uDavide umbiza ngokuthi inkosi, pho uyindodana yakhe kanjani na? Besalalele abantu bonke wathi kubafundi bakhe, xwana ababhali abafuna ukuhamba bembethe izingubo ezinde, bethanda ukubingelelwa ezigcawini nokuhlala phambili emasinagogeni nasezindaweni ezingenhla ekudleni. Abadla izindlu zabafelokazi bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa, labaya kwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.